ebitononyo kwebyo sirina kyenjoya saba omutima gugukasemu gubeerenga nange sifa bingi saba kafo mu mutima munda sisikumpi wano jagala waliwe gusundira omusaayi sibengayo birungi biri nsangeyo sifa bingi saba kafo mu mutima munda sisikumpi wano jagala waliwe gusundira omusaayi sibengayo birungi biri nsangeyo
www.mp3ugandanmusic.com